Government yakakasizza nga bayina enteekateeka ez'okuleeta etteeka eriggya erirungamya emirimu gy'abannamawulire n'emirimu gyonna egyekuusa ku byamawulire mu ggwanga. Minisita omubeezi w'ebyamawulire avunaanyizibwa kulungamya eggwanga, Godfrey Kabyanga, ategeezezza nti amateeka agaliwo ku byamawulire kaakati geekutudde kutudde ga bupapajjo papajjo, nga kyetaagisa okuvaayo n'etteeka limu erigagatta. Kaakati Kabyanga okwogera bino abadde yeetabye ku mikolo egy'okujaguza olunaku olw'eddembe ly'abannamawulire olw'ensi yonna wali ku UBC Gardens mu Kampala. Kabyanga mu ngeri emu ategeeza gavumenti bw'erina enteekateeka ez'okwekenneenya enkozesa eya tekinologiya owa Artificial Intelligence olw'okuggyamu abo abamukozesa mu bimenya amateeka.